esanyu ekyokkolo kirina banji begomba nnyo bwendi bafubye na nnyo kumpamba naye